Good evening, heroes. I take this opportunity to pass our sincere votes of thanks to the Global Leadership Orientation Program team, in whose hands we were warmly received and oriented. Senior Hero Sin Robinson, the Program Coordinator. Senior Hero Nikie Catherine, the Secretary. Senior Hero Emmanuel Anene. Senior Hero Ofonono Emmanuel. Senior Hero Annette Ewusi. Senior Hero Samson Ani. Senior Hero Temla Ahana. You've been the best this season. Thank you. Good evening. I take this opportunity to thank Senior Hero Sin Robinson, the Program Coordinator. Senior Hero Nikki Catherine, the Secretary. Senior Hero Emmanuel Anene. Senior Hero Fofonono Emmanuel. Senior Hero Annette Heosi, Senior Hero Samson Ame, and Senior Hero Tamla Ahoma for their warm welcome at the Global Leadership Orientation Program. Thank you. Good evening. I take this opportunity to thank Senior Hero Sin Robinson, the Program Coordinator, Senior Hero Nkie Catherine, the Secretary, Senior Emmanuel Anene, Senior Hero Fonono Emmanuel, Senior Hero Annette Heosi, Senior Hero Samson Ame and Senior Hero Temla Ahoma for their warm welcome during the Global Leadership Orientation Program. Thank you.
Naebaki sika sikitinga mai yangai na mobali nangai pantalo kaba mama. Balama kisi kisa bilo belongo ya bato ikwela langa ino sheri sukalili tama nyebaki sika siku tinga mae yanga ina mabali nangai pantalo mokaba mama tobalama kisi kisa bilo belongo ya bato. Wala yanga ina sheri sukalili kama Uwanga inda ya huu, naebi kombo ya bandate. Uwanga inda ya huu, iba yangu ya mubandate. Uwanga inda ya huu, naebi kombo ya bandate. Uwanga inda ya huu, iba yangu ya mubandate.
Long live our country, Kenya. Kenya, nchi yetu, idumu daima milele. Kenya, nchi yetu, idumu daima milele. Daima milele. Now, that is it. That is it. Well, good evening, everyone. I'm here to give you one song in Swahili. It's a song by a Kenyan legend called Daudi Kabaka. The song is Msichana wa Elimu, the educated girl. Daudi is lamenting about a pompous educated girl who has refused his hand in marriage. Welcome.
Tudulin tin, tin tin, tudulin tin, tudulin tin, tin tin tin, tudulin tin, tin tin, tudulin tin, tudulin tun, tin tin tin. Msichana wa sura nzuri, kitu gani kinakufanya usioleke? Elimu unayo ya kutosha, hata ng'ambo umeenda ukarudi. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichujuka. Oh baby, miaka yaenda mbio sana, na sura yako nayo ikichujuka. Tululin tin, tin tin, tululin tin, tululin tin, tin tin tin. Msichana wasa.
Hello, good evening kiongozi. My name is Odhiambo Auma, a fellow at Cohort 8 ELF, that is Emerging Leaders Foundation. I come here to seek your support for the presidency. I believe that I can do it for us. I know that in this race, it is not one that tries to prove that one can or cannot, but I believe it's an opportunity for us to test our servant leadership skills, and this is why I humbly come to ask for your support, to also show us the power of us together. In my plan, I look forward to address the issues of our well-being here and after, that is, matters to deal with our welfare during this period and after you've graduated. And I also look forward to connecting us or networking us for successful individual initiatives, some of which will run right at the heart of our counties. So I'm planning an inter-county network that will help us run through various projects. And lastly, because this is quite critical, I think I will be able to coordinate us and mobilize us to find the right resources for our community service program. With this, I believe that my duty is, first of all, to serve us. Secondly, to connect us, and also to transform us. This is why I'm requesting for your vote. Thank you, and God bless you as we look forward to the election day, that is on 5th October. Saturday. Remember, it is Odhiambo Auma for the ELF presidency. Thank you. God bless you.
Hello. Good evening, Kiongozi. I am Odhiambo Auma, fellow at Emerging Leaders Foundation. I've expressed my desire to serve in the capacity of the president, and I believe that I can do it for us, but only with your support. My aspiration is based on a plan to firstly ensure our well-being, both during the training period and after our graduation. Secondly, I will employ my skills as a resource mobilizer to find enough resources for a community service program. And thirdly, network us for successful individual projects, most of which are in our home counties. My plan to create an inter-county cohort network will show us the power of us together. I believe these are the basis of service, transformation, and connection approach to ELF Cohort 8 success. This is my dream. This is about us, and I humbly ask for your support. Once again, I am Odhiambo Auma for President. Thank you, and God bless you. See you on Saturday. Bye, and good night.
Nyinga Mary Atieno Odhiambo, onjinyo dwanyere kendo jinyo kober kendo dung. Mor moro aonge goto utuok bijuogo waka koro jo alagwedo, oramo nipo, nono ni ngur margi oko bi uwinji, kibad migao mauchung ne yore mago mago hala e county no edo. To onge osuru mano edo magi biro golo e ichiro no.
Nyugi meyue e ichiro, yalo taka e ichiro. Chope gi wadwa ni mundu ti, taya bi mundu ti. wan kaka youth makagano watamre kabisa. Tich oselao minewa e chiro ka. Taya ne kok nyal tiyo gi bi mondo gipudhe minewa obigo techni magiwuotho godo pile kane pok kweje mag kaunti obiro. Are kawuono miyo mora mora mauso chiro njinyo kapok uneno gate, kapok ochielo chiro. Choo kapoko bedo maler, kiki gol karasaling apich, nimi ujajua.
Kawadhi ya kaunti masi ya kucho, eni jogo mago ma...
Iwi njobana, opija okinya wacho ni, ni okinya somo ate kola. Yeah, opija...
Mana ki break ni down, sana nukaka wande ikoga gire. Outline margi, miji ko imi paragraph 1, ini ko mana P1, katini katika 1. Tende iko na bathe kanyo ni he's saying you're a good man. So, iwijo. Hey, mani yeni break it down to common language.
Koro paragraph 1 kaya wacho ni?
He's a good man.
Wacho nako?
You're a good man. Number 2, you are creative. Mm. Your fans love you. Number 3. Inspiration ni ya e juogi. Number 4.
Okok whims of the gods ni.
Mano to pinyo winjo gino maler kabisa. Mumige moro.
No ba nganga
en gumbaru isipe somo kadal
no opija de somo gini bet na beta pin for 2 days
so,
na ba
practically wanyalo manyo ema wanyalo gocho na ema kawuono wapenje ni to jamago ise some article manenga ni ndiko
manen disiyo ndi
yes Wachagucho na ema by the way.
Apenja ni opija imise ni neno gimoro. Ineno gimoro maber kuhuwoke oboke. About em.
Kabo sesome.
Kabo sesome mungini.
Toto owache ya ngono.
Nyise ni.
Ok, mungiwa cho toko owache no sesome. Toto owache ya ngono. Ema koro mungisi ni ingibo winjo.
No. Opija di winjo gino ba.
Opija kinyalo somo gino. But ngato to nyalo.
But
in any way, no, nere gazette no is itself an accomplishment. Onge gimoro kendo machako dwaro. In fact, part no nyalo ng'ado modhi ong'aw method.
Abara.
I am a pod pack.
A upija to pack.
E TJ.
Ato. Ang'o kuma koro kiluore.
Okay, katap na moko go baluore. Ngado school e no news ni be igeni en decision mar ngado wala ke respect.
Ure jok mupija wacho ni udhidhi butimo nyaka digri no pudu yenye. Uyenye Facebook.
Uyenye Facebook. Kata kakulungo Facebook cha yese kare. Igeni ya mewa geni yok dhiga me Facebook na noneto ngawaya anye. And ngawaya anye no is not fun. Ongi umani ka uno jaka dalo wacha ngewi.
Yeah.
Emi ngene, on limit is fight to his enemies. Iwi njo.
Nya iyegi Maxwell. Maxwell nyo wacho ni, ema chwer matin to mamit pele. Okunge kijok moko makok ni magot rada to gine kai. Tumbe mangeny to gime yude onge.
But ema nige tumbe mangeny. Osen chamo industry.
But gite, iwi njo bana. Opija okinya wacho ni ni okinya somo ate kola.
Yeah,
opija
mana ki break ni down sana nukaka wande ikoga gire. Outline margi miji ko imi paragraph 1 ini ko mana P1 katini katika 1 tende iko na bathe kanyo ni he's saying you're a good man. So iwijo. Hey, mani yeni break it down to common language.
Koro paragraph 1 kaya wacho ni?
He's a good man.
Wacho nako?
You're a good man. Number 2, you are creative. Mm. Your fans love you. Number three. Inspiration ni ya e juogi. Number 4.
Okok whims of the gods ni.
Mano to pinyo winjo gino maler kabisa. Mumige moro.
No, bang.
En agumbaru isto ipe. Somo ka adult.
No. Opija de somo gini. Bet na beta pinch for 2 days.
So, maber. Practically, wanyalo manyo ema. Wanyalo gocho na ema kawuono wapenje ni to jamago. Ise some article manenga ni undiko.
Mane ndisi yonde?
Yes. Wachagocho na ema, by the way.
Apenja ni opija imise ni neno gimoro. Ineno gimoro maber kuhuwoke boke. About em.
Kabo sesome.
Kabo sesome
gini. To wache ango.
Nyise ni.
Ok, nyise ni. Kabo wache no sesome. To wache angono ema kuru nyise ni gibo winjo.
No. Opija di winjo gino ba.
Opija kinyal somo gino. But ni ato to nyal.
But you can't.
Okay, katop na moko go baluore. Unyaka ngado school e no nus ni be igeni en decision mar ngado ma yake respect.
Ure jok mupija wacho ni udhi butimo nyaka digri no pudu yenye. Uyenye Facebook.
Uyenye Facebook. Lakada kuluongo Facebook cha yese gare. Igeni ya mema geni yok dhiga me Facebook na neto ngawaya anye. And ngawaya anye no is not fun. Ongi umani ka uno jaka dalo wacha ngewi.
Yeah.
Emi ngene, o limit his fight to his enemies, imi nyo.
Nya iye gi Maxwell. Maxwell nyo wacho ni, ema chwer matin to mamit pele. Ongi ki jok moko makok ni magot rada to gine kai. Thumbe mangeny to gime yude onge.
But ema nige thumbe mangeny, osen chamo industry.
But gitek.
Mama hii, chubiru ule hii kumoko te, lakini pesa, ueno, chapa, chuni, kode ngege, bukine windo ni itu ule nga mama, yubiru chama nyaka samugi, kuru wakiane ene ni, ene chumatimo hii jina adema, kumoko, yubiru windo kere mani itu ule nga chapa, itu ule
nga mama, itu ule nga kuru gonya koi,
itu kuduwa rengkuwa chi, itu kuduwa kara, ichokuduwa machunga dini kata mawembe lakini ichibiru duwaro pesa nyaka last time and kata manasambu kikma kwe nyol to ichiduwaro pesa ichokubikuno chapata kikweno ngege mochiel kuro ichini wakiane nijo yuma to wakiani nimele jie lakini de wanya lubido kwa leto nuwa nyangi hei
midunye kui hei radio mungi hei
mbuluka jinyo chapata.
Ah, my way, Chich.
I don't
know. I'm the gate. One night, did you get a
money?
A lot of kin, you know. Don't go up a lot of kin, you know. Mano is not chapat. Chapati, common place. Chapati gigi, my mu, you must have known my age. You go to the dark, gig, moka, pesa, mineral, near town gate. Okay, tuwa moro ba de Mombasa ote kubire icho kete ba endo konya idho kata mana gari. Uwutha ba biku munya diye kode ba bor. Ndamo moka para beach kakapo ko olo duogo. Duogo ya watu. Kuonde go mokonya nene gik moko ma. Kukonde go beni kete kata mana suko wii.
Let the old man rest. The flute is rested on the lips of the village poet. His chest is wide, his face wrinkled, is about to blow in the air. His sound will announce the death of the last old man of the village, the last man who knew how to tie the cow to be given as a dowry, the only one who could tell the story of how we got here. The wrinkled faces of old men display agony. Their heads are down. The past is dying. The young women are cold and withdrawn. Their heads point to the sky. The future is important. There is something the old man should have said before his eyes close. He has said it with his faint voice of death. And it has gone in the noise of the young girls castigating circumcision. The flute man's hand intensified the grip. His voice shook as his cheeks bulged out with air. And the flute goes. Lost. The last man who knew how we got here. Let the old man rest. Odhiambo Kauma.
Listen, you told me that the rhythm here was calling my name, and you welcome here to hear what it says. very different from
So you welcomed us over here, a stranger that I feel like I know for years. The coast is clear, feel a homie, but no home's nowhere near. Ain't it weird how you recognize the voice that's in your ears? Late in the fears, sent you here, a path of the universe engineered. Cause all the people that you bump into, like you knew them already when you're coming through.
Yeah, it's crazy, bro.
Deja vu, familiar but at the same time something new. When I'm sailing on seas uncharted, doesn't really matter if I reach that target. It's not the distance of travel, but the wisdom you gather from the point that you parted. Yo, I can't get it started. Come here, you invited me to sit and be fed by the music echoing in my head. Listen. And you told me that the rhythm here was calling my name, and you welcome me to hear what it said. Come here, you invited me to sit and be fed by the music echoing in my head. Listen. And you told me that the rhythm here was calling my name, and you welcome me to hear what it said.
Yeah, there was a time we came here with nothing except a very old memory to trust in, a hooded sweatshirt and a thirst for percussion. You looked up and you welcomed us in, called us by the names that we've forgotten, names that could claim every mile we walked in the desert of the night sky without stopping until we reached the next beat dropping. Life came to your doorway knocking, every town, every village, every corner and pocket. You showed us around the home you found, and the men had all gathered in the center of the sound, saying sit down. You could see I was exhausted, losing rest on a quest that's constant, but your laughter told me not to worry, I lost it. Yesterday's got strange ways of making us drop it. Now sing, and do your thing. Come here, you invited me to sit and be fed by the music echoing in my head. Listen.
And you told me that the rhythm here was calling my name, and you're welcome here to hear what it said.
Come here, you invited me to sit and be fed by the music echoing in my head.
Ero kamano.
Kabisa.
Haimaber ne Amoso Primary School apo Haimaber ne Amoso Primary School kaachiel kod jopuonj duto te mosebedo katiyo matek Amoso iwacho kacha ni uiko rubene ne timu arambe mar gero Amoso Primary School kata kamano Haimaber all the best ne nyithindo mag Amoso Primary School kawuono ndio diechengi wadhialo jopuonje to akwayo Haimaber ne nyithindo matimo penj bende.
Salad salad manyen.
Chendro mar penj mara klas aboro KCP dhi nyime pacho kama ngima ka chendro manono chakore sa ariyo gi nus mar odiche makoro nie ka sani jopuonjre koro bang'e to gidhi timo penj mar ariyo mano penje mara Kiingereza mabende gidhi timo e dier odiche makoro ni kaito bang'e koro mo godhiambo to gidhi ndiko penj ma indiko mar Kiingereza miluongo ni composition. Penjno ne itime counties mopogore opogore mano mabende kwan jopuonje duto gin milion achiel gi wiye kamago bende riwo koda kamago mowuok e counties ma Kaluo, Kisumu, Siaya, Homa Bay kaachiel kod kaunti ma Migori bende. E kaunti ma Homa Bay kucho ripoti yango ni jopuonje ma 13 gin mago ma jatimo penj margi e jela ma Homa Bay GK Prison bang' ka ne orwakgi e od ang'ech kuno kaluwore kod ketho mopogore opogore. Ma oyangi kod apisa ma ochung'ne chenro mag jojela ma Homa Bay GK Prison kuno Michael Ayugi mabende wacho ni gin gi jopuonjre maromo matimo penj kanyo mago mabende gin jopuonjre 13. Ka jopuonjre mane gindiko mondo omi otim penj ne gin jopuonjre 14 mane gindiko mondo omi otim penj e jela kuno kata kamano achiel ok otimo penj e jela bang' ka ne orem ma ok ochopo kare mar penj e bang' ka ne oweye thuolo. Bende koro ma nyiso ni jopuonjre go matimo penj e jela ma Homa Bay gin jopuonjre 13. E kaunti ma Siaya jopuonjre matimo penj e jela gin jopuonjre maromo 7. Ka jatend migao mochung' ne chenro mag somo e pacho ka Ngire George Magoha ne okoni penjno itime yo maratiro kod adieri kendo onge liet moro amora ma iketo ne jopuonjre kumoro amora ma gitime penjno. Obila ma Bondo e County ma Siaya pod jo timo apedha ne jago ma jengi 32 ma itudo kod wach mar nego wuode ma jengi 3. Nyathine ma wuoyi ma bende nyo nego kaluwore kod gwandruok ma gibedo godo kod min ode. Mano ma bende ne ochwe okao kang mar chulo kuro kalo kuom nego wuode no. Jagono ma nyinge Boniface Onyango Olela pod obila pedho bang' ka notimo tim makamano e gweng' ma Nyadhi ma ni e sub location ma Kakumu Kombewa e sub county ma Lego Songa. Ka obila koro sani oko ni gidhi nyime kotimo apedha ne jagono. E pinje moko, miyo moro e piny mar Uganda ma jahigni 36 ma nyinge Ann Grace Aguti sani koro yangore ni okende kod chuo adek kendo dak godo e dalane en wuon mane district ma Ngora mantiere nyandwat mar piny mar Uganda kuno. Kanyogo ma okende gin jago ma nyinge Richard Alich, John Peter Oluka kaachiel kod Michael Enyaku ma bende e gin jogo ma koro sani wuon nyadendino, wuon miyono ma nyinge Peter Ogwang ma bende en jadolo owacho ni ok omor godo kata matin. Mano ne okao kang mar solo jofamilia mage mondo mi odhi oriembre kod chuoge go dalano mondo mi miyono odong' thuolo kendo obed ne koro kende gi chuo adek duto. Bende ripot yango ni miyono ma nyinge Aguti nyocha ne ni kod chuo mathoth dalane kanyo to kata kamano nyocha ne oriembo moko kaluwore kod kido marach to kaachiel kod wang' ma achikore ma nyocha ne oneno ka chuo go bende ne nigodo ma koro nodong' kata adek. Ma nyaka sani koro kete kama rach ni koro familia mare duto ok oyiene mondo mi odag godo kaka jogo mokende e dala chielno. Bende mana kete ka koro mokendo saa auchiel abro kendo ni weche manyien kendo yo machuok nyinga en Ken Muga.
Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kele gi mo mar tedo mar Salad Salad manyien. Salad Salad manyien en mo mar tedo mayom man kod ndhadhu maber. Onge kolesol momedie, en kod vitamin A gi D maber ni ngimani. Mo mar Salad Salad manyien gin mwandu molos mawuok Pwani Oil Products Limited.
Show. Presidential candidate 2044 nyalo luongo no gina lale lilo lu
kapo kwa chopo kanyo wabo yudo ote mana matino no kata wadoja doje tu wakachiel kachiel
Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchunja Luo, Salik Siri Ndiyo Hiyo.
Hapana Nili. Sama idwaro no konyi kabisa. Kare musiko to ne laktar. Kuwuke jikon kagir. Nito apenji
wach machalo kamaendi ka ng'ama dhako ogolo wach machalo kamae dhoge kigo nyathi nyathini ming'eni nyuolo mabede dhakoni kendo kapod onge nyathi to nyasaye omiu kode nyithindo kae to koro igo nyathini achiel kuom nyithindigi ka nyathi otimo gimoro marach nyathi otimo makosa to dhako ogolo dhoge wacho nini to igona nyithindo igona nyathi malit kamano.
The Board of Directors and Management of Imagine Leaders Foundation, the leadership of Cohort 8, members, ladies and gentlemen, I take this opportunity to pass my sincere gratitude to you for the relentless effort you put in your various capacities to ensure the success of this year. As a member of the last fellowship group that was trained in 2019, I feel highly honored to have been part of this great team. May God continue to inspire your priceless service to humanity. You are my heroes of 2019, and as I look forward to the new year 2020, I believe that the valuable lessons we had as a cohort will make us to change agents of our communities and society. I wish you a Merry Christmas and a Happy Prosperous New Year 2020. Odhiambo Kauma. Thank you. So you lead, I lead, we lead together. Oh, what a song we so heartily sang, free from the bondage of our slang, united for the futures of our nations, built by the splendor of our youthful passions. Hello everyone, hello you lead 2019 youth alumni. My name is Odhiambo Auma from Kenya, a poet, a youth mentor, a speaker and a creative writer. I want to take this opportunity to wish all of you identify with Christmas a Merry Christmas and to all of us a prosperous New Year 2020. It was my pleasure to meet you at the You Lead Summit 2019, and I must admit that I learned valuable lessons from our interactions. I believe that as we move to 2020, we'll be able to interact more and learn more, to be able to build ourselves and our nations together. As we move on to 2020, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Oimore uru, Joranjira Youth Network and Mentorship Program Dutote. Kamora mora mauntiero diambo makawono. Mokongo akawthulo ni margonuero kamano. Maduong kuom. Jeep kendo chung kod wa motegno e programs duto te mosebedogo e higa mar 2019. Kane wachako program ni wan gi geno mar jiwo weche mag somo kendo dongruok mag jok matindo kata yudhe e gweng'wa mar Ranjira. Kendo nwabedo piny mwagoyo mbaka, waparo kaka wanyalo biro kanyakla mondo mi wamakre kendo watieg yore mopogore opogore mag somo e gweng'wa. Ne watemo matek kendo kochopo odiochieng' mar tarik 12 January higa ma koro rumoni, ne wachoko gimoro matin kotelnwa kod mana wan wawegi ma wadhi wagonego jopuonje mar Ranjira Primary School erokamano, kendo wachiwo sungruok magwa makende ne jopuonjerego mane nie klas 8 2019, ni wabro chung kodgi kendo wabro temo limogi ka wajiwogi e yoregi mag somo. E wi mano, nwabedo gi program kendo mar ariyo e dwe mar ang'wen. Ariambo ne dwe mar ang'wen kama ne awimore uru Joranjira Youth Network and Mentorship Program duto te kamora mora mauntiere odhiambo makawuono ma tarik 24 dwe mar 12 higa mar 2019. Ageno ni ungima maber kendo nyasi u gi ikruok magu mag nyasi mar Christmas dhi kare kamora mora ma uikuru mar chame. Mokwongo akawo thuoloni mar gonwero kamano kuom chung kodwa kendo tiyo matek mar nono ni programs duto mane wapango e higa mar 2019 nodhi kare kendo nobedo gi ikruok maber makare. Anya paro kane wachako chenro mar Ranjira Youth Network Program. Ne tarik motelo ne tarik 12 dwe mar achiel 2019 kane wayudo wach kuwuok kuom skul mar primary mar Ranjira ni nyithindo manotimo penjiga mar 18,000 notime maber mokalo. To kata kamano, onge jalo kata mawuok e gweng' kata school management manosechiwore mar gone jopuonj erokamano. Omiyo nwaparo maber kaka jogo mane be osekalo e system no kendo wengegi samoro noyepo kaluwore gi somo manwayudo kanyo waduto wate. Kendo nwabedo gi winjruok achiel mawagolo gimoro matin ma kanochopo tarik 12 dwe mar achiel higa mar 19 ma wantiere makoro rumoni ne wadhi kendo gimoro matin mane wayudo nwadhi mwabetgo piny gi nyithindo goendo mane dhi timo penj higa mar 2019 ni mwagone jopuonjero kamano kendo nwachiwo singowa makende ni wabiro wuotho kodgi e yore mag taruok kata mentorship. Kendo kanochopo dwe mar ang'wen ne wachopo singowa kanwachokore kodgi tu pamoja kaka Ranjira Youth Mentorship and nowuoyo weche mang'eny kanwatimo jip mopogore opogore e weche mag somo kendo e weche mag dak e kind ojende. Ne en gino maber kabisa mane oywayo ji mang'eny kendo ji manowuok e pinje mopogore opogore, osiepega kendo osiepewa mamoko manobiro pamoja mowuoyo gi nyithindwa. Kendo kaluwore gi ripot manwayudo, nyithindwa noyudo puonj maber kabisa manomiyo gidhi maber e yoregi mamoko. Kata kamano, nokwabedo gi thuolo kendo mar mondo mi wabed gi chenro machalo kamano kaluwore gi dich kod samoro nok mar yuto kuomwa kata chenro ema samoro nokodhi kare. Kaluwore gi mano, nwayudo ni nitiere weche mang'eny ma samoro imowa seche ma wadwatimo gik machalo kamagi. Nitiere pogruok mar paro ma mano to en gima mako oganda mosewinjore dwa timo gimoro achiel to odwaro mana bet piny together mondo mi ji owinjre kaka ji nyalo dhi mbele nikech aduto wageno ni wan gi paro mana mar dongruok. To kwasebedo gi duto gi paro mar dongruok, gima wanyalo timo ni mondo wabed kanyakla kendo wabed gi paro ni to kara kwasumore paro ni to kara wanyalo timo nang'o e yo achiel kwariwore. Omiyo kwadhi mbele e higa mar 2020 ni, en geno mara ni wabiro riwore kanyakla mondo mi wasom kuom achiel ariyo samoro adek manosesirwa chien kacha cha mondo mi walos gi e yo makare, mondo mi walos yo makare mwanyalo dok kode gweng' kendo dhi mbele gi weche manosiyire waduto ni en chenro marwa kendo geno marwa ni wadwa ni watim. Nyithindwa mang'eny king'iyo sani chien ok yud yo makare mar somo.
Eno, ka ng'ato yombo gi kura to ok lande kaka jaloch. So ok obi bedo mokwongo.
Jandiko moro nondiko kamoro ni ng'ama ng'ado ng'ama bedo e telo ok en referee.
En ng'ama kwano ombulu. Ng'ama ng'ado ng'ama bedo e telo ok en ga jago kura. Mikai Roslyn Akombe nyondike Twitter handle mare. Akia ninyo wuoyo kuom ng'ato nyo wacho ni gima ber en ni wang'e Kenya ng'ama lando ga jaloch.
So ok yot ahinya, but aparo ni gima nyaka bende timre en ni and ma gima Mheshimiwa Raphael Tuju osewacho kuom thuolo malach. Nomera, sirikal chalo dak. Mondo ing'e gima nie ei dak, nyaki donje ei dak. Ok inyal kok gi oko kichung' e bath dak ni to dagni rateng' nade. Nyaki donje ei.
Ming'eye.
So aneno ka nitiere josiasa mapek e Kenya ka mosedonje ei dak, gisechako limbe ei dak. Ing'e ni donje ei dak achiel kuomgi en kisebedo machiegni gi jatend migao mochung' ne weche mag arita. Makoro
owacho ni en chik
mowacho ni jatend migao no owacho ni nitie gik mowacho mang'eny.
Yes.
So aparo ni nitie kaka nitie. But gima ng'eyo ni wang' ni ka Uhuru Kenyatta dwaro telo.
Wang' ni koreko dwaro telo.
And obiro yude.
Erokamano.
To kata kidwa ng'eyo VOJ Mos, inyalo paro wach Prime Minister e wach BBI ni kanowuok. Je report nogole mandemde.
Yes.
Tiyudo ka kaka meetings mag BBI gi medo dhi mbele, eka kimedo wach ni wadwaro powerful prime minister. Jo Kisii noko nowache mna mandhemdhe, Kakamega nondhemdhe. Mombasa koro duol nochako wuok. Kitui nyoro nye winjo,
kakibitha
kibwana ema jewe moloyo. Gidwaro a powerful prime minister. Magi isi angisa maler. Nye kore ka e, dhano bro torto koni oyo. Jo gidwaro powerful prime minister, migi uru. Biro timore.
Nyalo doko wange. Nitiere kuonde ma kamoro ok bilokie katiba. Kama wacho ni president is a symbol of national unity. Kama inya paro katiba mane wacho ni o president koro en tich na en rwako ambassadors. Gi jotend pinje mamoko kobire state house. To ngama biro tayo sirikal pile ka pile to prime minister. Wang'e ka Uhuru dwalo telo to bro yule.
Gima notimore Kisumu higa mar 2018 chieng' launch mar UHC. Ni yero ka yero remo ok bichwer kendo. Kendo wach mar ne jaloch ng'wano gik moko te dhi goni. En siasa ma chal ka gima birumo. The winner takes it all. Chal ka gima aura ni osemanyne wang'e.
Gidho BBI mane miluongo ni inclusivity.
Okay. Ne wawacho ka. Ne wawacho ka ni penjo. Emimanyo.
Emimanyo.
Duoko nitie.
The referendum question.
MMI. The answer is already there.
Makumana kanyo.